Chuy,
y pile.
Ahí.
Lo mío.
Esto es baby.
Hasta la fin.
Gane pega que papay, yo, que papay, yo, 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 akiniangalia, namlipia bia, yo, akinikatikia, yo, pesa namrushia, kaniroga kiwepesi, apana iwaza guest. Mimi nakunywa balimi, yeye nampa henesi. Akichiti muwache achiti, mana kwangu fiti, nasema simuachi. Wafanye kwenye viti ama kwenye miti, misi tingishiki, nasema simuachi. Kanipiga kepapai, juju, kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju, kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju, kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju, kepapai, juju.
Astala. Nimekufa kipodo, kanipiga kipapai, ila kijageto nampa dodo. To the left, to the right, can you shake it? Whine for me, baby. Na haja to be no be, baby. If you need my kidney, I am ready.
Can you dance for me?
Of course I am Zanku, and I can teach you beku. Ijo yo dan leji, ijo ile majoku. Say, have you washed your pants? Toss a lie. Do any of you do as a lie? She be na me, we get my life. She be na me, won't chop this life. Just one.
Kanipiga kepapai, juju, kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju, kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju, kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju, kepapai. Mama kipanda ndege ruka juu, juju. Tatembea kwa miguu, juju. Panda range brand new, juju. Mitapanda kiliku, juju. Ata nikikufuma geto na msela, unona sipendi. Umenipiga juju kibindera, soma lama.
Ati nimemwona na pimbi, anadanda kibimbi, anakuchuna shilingi.
Niache,
soma lama.
Elementi maisha kamwaga lazi, tipsi ana mabwana shazi. Fote fote body rumu nala chazi.
Niache, soma lama pe.
Akichiti muwache achiti, mana kwangu fiti, nasema simuachi. Wafanye kwenye viti ama kwenye miti, misi tingishiki, nasema simuachi.
Kanipiga kepapai, juju, kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju, kepapai, juju.